zinela ngibe nento zami ikhaya futhi umele ngibanze manje
iphosha kana mera tata chaza emtabeni saba wonke selela abantwana tata
Yeah.